Street Cage Music.
Yo, Bali. Wamo ghetto na Miami.
Straight out. Zambia Music Side.
Janky, Patak Shop. A shopping arepo.
Taujine.
If ina kutala la pike. Hey, impepota ilipo friendly. Musunge wino yo.
Kuti wa isango leu maka friendly.
Makelo papeti bana vomo kula fancy. Crocodile wemo ponte na mumenshi. Mada je pakula la moli dangali. Elo waipumba weka ngechi yongoli.
Sinifu na voka dana daddy. Na vima messages vano dia ni phone daddy.
Nina kamba kujala sorry mami. Manjo kuna nikite bwanji ine nife mami.
Nisaku zuja drama moli poketolo. Pesi mukutemwa wala poketobo. In case ule fire food o boto stolo. Mpela baby ngufisha kostolo.
Ifina kutala la pike.
Hey, impepota ilipo friendly.
Musunge wino yo.
Kuti wa isango leu maka
friendly. Ikatisha, nole kaku, nole kaku. Tela shimine load, kwatimeta, kwatimeta. Neka understand, yeah. Ipulu moke hand. So that you don't pull strings, gaba band. Katushu wabibele ati putene chimwele. Matuziva sini na sambe pakupwela. Umanzi na kata mota pena kulewa. Njeja palasi watumela ex na kwewa. Ulipwa bwa 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 uliku. Mukama uli uvenda imisi. Apo na kuterr, uliweko siku. Kukamuliza mperr, ya fwemba mpepu. Ifina kutala la pige.
Hey, impepota ilipo friendly.
Musunge wino yo.
Kuti wa isango leu maka friendly.
Tauji pachibiti ni hola. Anifunsa bolo kiyo ili kutibola. Faino kapundine ni zangala gole. Kawina kale wobecha wakongole. Matako white paka bedi kansanya. Pepo ya puta kangiwa kusamba. Chankala na bisa ndipeti mapaya sana. Fananuka tume ndo ya fika sama. Panyumba ya ne baba janki wayota chosi. Anama kuma drinki koma asipinga buzi. Na uvala kale mkanjwa nasi ya lashidi. Wenzo kamba ndine batu ni inza bentry.
Ifina kutala la pige.
Hey, impepota ilipo friendly.
Musunge wino yo.
Kuti wa isango leu maka friendly.
Mwenzo embekeza. Bolo kiyo inangu na wabounce. Urimba za nipeza kumatelo. Zaka nipeza pakati kama gelo.
Na kutala la pige.
Ta ilipo friendly.
Kuti wa isango leu maka friendly.
Tauchio.
Na kutala la pige.
Yeah.
I see the beat of that beat of Homo Dice. Street Cage Entertainment.
Straight out from ZambiaMusicSite.com.